The Lord is my shepherd, I shall not want. Chosen one,
Mavo on the beat.
Nataka nseme na madu, sema now. Nataka nseme na masela, sema now. Mwanzo mwisho yeye tu, sema now. Yesu ni Bwana, kwingine ni jela, sema now. Nataka nseme na madu, sema now. Nataka nseme na masela, sema now. Mwanzo mwisho yeye tu, sema now. Yesu ni Bwana, kwingine ni jela. Aliye mkuu kaka, siwezi kula huu. Palipo na majaribu, uwezo wangu atoka juu. Nimeokoka, last of my kind, bilengeu. Miso yule walo nitambua kwa miseo. Stoki bila bila, simama wima, soul winner. Injili moyoni, kichwani na panga vina. Naleta neno bila ubisho, hii ni kwa machiz. Dhambi nendo flash kwa cho, amesha nipa keys. Kanitakasa mpaka bro, hini pauku wapakawa, mambo huenda ya kawa. Bali Yesu ndiye dawa, unaburuka bila mbawa. Brother come see, what do you see? See with the spiritual eyes, I wanna capitalize. Visualize, naona kesho, neema tele simu agijasho. Kumbuka hakuna rewind, maisha sio rehearsal. Nina aliye mkuu, kandike kwenye mpasho. Nataka nseme na madu, sema now. Nataka nseme na masela, sema now. Mwanzo mwisho yeye tu, sema now. Yesu ni Bwana, kwingine ni jela, sema now. Nataka nseme na madu, sema now. Nataka nseme na masela, sema now. Mwanzo mwisho yeye tu, sema now. Yesu ni Bwana, kwingine ni jela. Walimkataa alipokuja kwa walio wake. Haikumtambua dunia na ilikuwa ni ya kwake. Them na know, we live from the inside out. His promise says that yes, son, me na have no doubt. Me na sima now, ujumbe huu ni wapao. Si hadithi na simulia, bali na gusa roho zao. Ukweli ni now, hali ni fear, sito sahau. Brother, usiache mba chao, kwa msala upitao. Walo mkubali bila swali, kwa ngumu na mbaya hali. Chini ya jua, popote walipokea kibali. Hizi ndo nyakati za kutubu, funga na kusali. Sikilizia, parapanda ikilia ni jalali. Nataka nseme na madu, sema now. Nataka nseme na masela, sema now. Mwanzo mwisho yeye tu, sema now. Yesu ni Bwana, kwingine ni jela, sema now. Nataka nseme na madu, sema now. Nataka nseme na masela, sema now. Mwanzo mwisho yeye tu, sema now. Yesu ni Bwana, kwingine ni jela.